Nitamsifubwana wakati wote nitazungumza kila mara sifa zake njonjonjo ninawambieni kuhusu Mungu huyu anawapenda watoto wake milelele anawapenda watakatifu wake milelele something something unajua kuona mumi understand that understand that you better understand that understand that mjaribu bwana huyu mjaribu Mungu huyu na uone kwamba yeye ni nzuri he's a big God na hizi kutoji mama kuwacha kukuambia juu ya huyu Mungu Mungu wangu anaweza anaweza yeah. Anaweza kufanya vitu vyote pamoja na Mungu mimi huhama inabadilisha maisha yako kwa sababu yeye ni mzuri usikate tama juu ya Mungu kwa sababu hata kukata tama
He's a big guy.